Here's another one, Touch.
TV survivors of TV.
Online ndo kwanza na wapeleka mchaka mchaka sio sexy mchana nega kila kukicha kama kama tia kitu loyo inapenda kama kama tia kitu moyo unapenda kama akikata zile kona matata we kata naye tena bila utata we akitaka nacho venice noma we zamana ya tena bila kusita we tukigali wo nipo vitu mo kosi nina do tena ile so yeah unavokata kata kata unavokata Unavowak
Wangzi tambe, tambe Kali kama nyaki sisi game, game Mtoto mchunge, mchunge Mana watu wako kwa kseni pombe, pombe Hata kuibia Mapisi ya watabiliki Ejongena Sisi dishe game, a bad girl A watabiliki Okay
Unavokata Kata, kata, unavokata Unavowaka, waka, waka, unavowaka
Wainzi tambe, tambe Kali kama nyakisi game, game Mtoto mchunge, mchunge Mana watu wako kwa kseni pombe, pombe Hata kuibia, mafisi ya watabiliki Ejongena, sisi tishe game A bad girl, a watabiliki Okay
That sound.